baby. Sondela mntwana, woza la eduze kwami kwesixoxo nje kancane. Yazi ngisithanda.
Drive me crazy baby, ntombi gima thole isonke langa impela indoda ilungile ezokunakekela kunika uthando nenhlinipho ezoba nawe only you. There will never be another one. Kube kha sandra sami sikhathazeka smumundi mangibuki ngibona uma ubekhaya lami. I'll always be around the middle world. Ngikambi mangami, I'm for real chilling you in the butter. Asoze ndiphonxa, asoze ndikubilisa, asoze undive ndithi keep you safe, I'll never make you cry. Ngithembe, let me hold your hand, my love for you will never fade. Ngiqinisele when I say ngiyafuna ufuna ukwakha ikhaya efudumele nawe. Masibambane sibumbane sakhane kungambi nenzonto nemfihlo kithi sadalelwana baby boo. I'll do you right ngaso sonke isikhathi, I'll do you wrong inhlele nto esinayo. Ngalela langa ngikhala ukukubona, ngagcwala ngabe lapho ngakushela kwafuna. Ngabonga idlozi lakithi nileke ngibakulethe kimi. Thank you mpela ngithole uma wabantu abami. Kwavuka umuzika baba madondo nangumakoti, wangena kithi kwamnquhu. Ngicela nibe nathi ngaso sonke isikhathi. My baby promise me angeke udlale ngama, angeke ungenze slim, angeke uhlulukise. Sophushe impilo sethu slike ikhaya lethu ugqine. Singavume noma ubani alwise, sondela kuze kimi. Bheka ikhanda lakho esifubeni sami, sikhombe usazaneka ngcono. Yangichaza ntwana, ngiyasifela ngawe. You're my world, angisiboni nenye intombi. I gave my heart to you, my love is yours. Konke kwami ngokwakho, ungangiphoxi baby, I'm here for you. Sokujabulisa, I give you all the love you need.